capanɗe jeenayi e jeetati aljanna.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heeɗiɓe, amin calminoon e innde Allah joom jamo, jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa laawol peewal ngol o lelningol, mbele ina mbaawa dañjude makko jam celluɗo haa abada. Amin mbelti hannde no feewi e ko min mbaawi artude jokkande on yeewtere mon laawol peewal. E yeewtere men ɓennunde binndi ceniiɗe he, ngonnoɗen koye wittude e nokku kuugal mbo gasata o hono jeyngol. Jeyngol ko nokku leɓte mbo seytaani e maleekaaji mum tagana. Kala belsindiiɗo laawol danndoore ngol Allah lelningol, ko toon weddete joomum seerta e Allah haa abada. Ko ɗum binndi ɗi kaali nde mbi'i, kala mbo innde mum tawanooko e deftere nguurndam he wedda e weendu jeyngol he. E goonga, kala ko neɗɗo waawi miijaade, ko jeyngol ɓuri mettude. Kono hannde, nganniiɗen ko wittude e nokku ɓurɗo welde e kala ko hakkille neɗɗo waawi miijaade. On nokku ko asmaan, biiteeɗo kadi aljanna, nokku keewɗo annoore mbo Allah resani yiɗɓe ɗum e goonga ɓe. Yimɓe ɓe ina jogii haalullaaji keewɗi ɗi njiida paatude e aljanna, wondude e no neɗɗo waawirta naatirde toon. So en dokki yeru, rewooɓe diineeji funnaangi ɗi ngonɗini ko aljannaaji keewɗi ceertuɗi te neɗɗo naatirta toon tan ko sabaabude golle mum peewɗe. Woɗɓe kadi mbi'i e wonde neɗɗo adotoo ko naatde jeyngol, caggal nde leɓti haa bakkatuuji mum fof njoɓaa fuɗɗoo naatde aljanna. Ina woodi woɗɓe kadi wiiɓe e wonde aljanna ko nokku mbo Allah resani rewooɓe jamirooje diine mumen, nokku mbo ngannduɗaa woni toon tan ko mbelemme, nyaamde, yarde e rewɓe yontaaɓe. E goonga, haala paytuki e aljanna e laawol mum ina heewi. Yewtere men hannde noon faataani e ko yimɓe kaali e aljanna, nde faati koye ko Allah haali e aljanna. Aljanna ina heewi innde e nder binndi annabaaɓe ɗi. So en dokkii yeru, aljanna ina wiyee asamaan, jappeere Allah, taweede Allah, galle joomiraaɗo, koɗirka Allah ceniiɗo, saare seniinde nde, saare Allah guurɗo o, Yerusalem gonɗo dow asmaan o, galle maleekaaji ceniiɗi e jawgel ngel, taweede joomiraaɗo Yeesu e darje mum, galle yimɓe Allah ɓe innde mumen mbinndaa e asmaan ɓe. En njiino e linjiila no Yeesu Almasiihu innirnoo oon nokku, galle baabam, sabu ko toon o wonnoo hade makko jibineede. E ko raɓɓiɗi ko aljanna woni koɗirka Allah. En njiino e wonde Allah nana e nokkuuji fof. Kono kadi ina woodi nokku ceniiɗo, nokku annoore, jooɗɗo, ɓurɗo koode ɗe woɗɗude ɗo Allah hoɗi e nder annoore mum. Ko oon nokku woni to ɓii toowɗo o hono Yeesu jooɗii e jappeere mum, nyaamo Allah jom baawɗe o, ina fada ñande foti artude e aduna hee ngam nyaawde ɗum e hesɗitinde ɗum. Te aljanna ko nokku to ujunnaaji ujunnaaji maleyka taarii jappeere nde, wondude e jamaanu yimɓe ɓe Allah sootiri ƴiiƴam jawgel ngel hono joomiraaɗo Yeesu Almasiihu. E nder deftere linjiila hee e ciimooje ɗiɗi cakkitiiɗe hee, Allah feññananiino Yuhanna e jiiɗi holli ɗum saare seniinde nde joomiraaɗo fewni nde hono aljanna, wonande ɓe innde mumen mbinndaa e deftere nguurndam ɓe. Keɗo ɗee ko binndi ɗii kaali e ndeen saare. Daande tekkundi iwrimi to jappeere to ina wi'a, koɗirka Allah kaa nana wondi e yimɓe, maa o hoddu e maɓɓe ɓe ngona leñol makko, Allah e hoore mum maa wondu e maɓɓe, maa o momtu gonɗi maɓɓe fof, maa maayde nattu, sunaare, gulaali e muuseeki majje, ngati geɗe gadane ɗe njawti. Tan ruuhu o nangimi, maleyko o nawimi dow haayre mawnde toownde. O hollimi saare seniinde nde ina jogii darje Allah, nde jalbirannoo kono haayre rimrini, no haayre yaspa wayde no daarogal ni. Ɓalal tekkungal toowngal ina taariinde, nde joginoo ko dame sappo e ɗiɗi baɗɗe maleykaaji sappo e ɗiɗi. Ko lobbuli mayre nayi fof ponnoo, ngoorondi ɓalal saare ndi sinkiraa ko kaaƴe dime mbaydi kala. Dame sappo e ɗiɗi ɗe ko ñaaƴe sappo e ɗiɗi, damal heen fof ko ñaayre wootere. Diŋiral saare ngal ko kaŋŋe luulu jaynortonooɗo no weerni. Mi yiyaani e mayre suudu Allah, ngati ko joomiraaɗo Allah jom baawɗe o woni suudu Allah ndu, kañum e jawgil ngel. Saare nde sohlaani naange yaynoo ɗum, soklaani lewru yeyno dum ngati ko darja alla lerna tande te lamp mayre ko jawgil ngel ma dowlaaji di nja e der annore mayre dame mayre guddata ko nyalawmo muk kadi jamma wodata don hay hunde ko tunwi natata e mayre gollotodo ko harmi wondude e fenande ne kay natata e mayre natata e mayre tan ko windaabe deftere jawgel ngurndam be cagal dum o hollimi maayo ndiyam ngurndam ngo ina jalbira no daarogal ni ina fudi e jappere alla e jawgel ngel e hakkunde dingral saare he wondude e ngore didi maayo de lekki ngurndam ina don njibinowi lejji bibbi sappo e didi ko huda wodata hankadi jappere alla e jawgel ngel wonata ko e der mayre maccube makko ma ndewmo njiya yeso makko inde makko winde e tiidi mumen jamma nattat be choklata wona lamp wona nange sabu ma jomiraado alla yaynobe mabbe laamu ha abada ko non alla holliri yuhanna saare senine nde o moftani rewobe laawol dandore ngol lelningol hande non ganni den ko miccade seeda e ko alla haali e laawol patungol e den saare holino neddo waawirta andude e wonde so maayi fay ko aljanna mbele odon ciftoro ko yesu almasihu halanno almu'mum mum ko faati e galle baamum wondude laawol paangol ton ko ni o wiibe yo berde mon deej ngongdine alla ngongdinon mi minne galle baabam ina heewi cuudi sinno wonaano gongo mbele ma mi wi ma mi fewndanoy on nokku te so mi yehi mi fewndaniyo on nokku mi artat mi nawa on saram mbele onon ne odon ngono dum gonmido to paamito odon gandi laawol mum ko min woni laawol ngol woni gongo o woni ngurndam dam ko dum almasihu o haali ko kanko e hoore makko woni laawol dandore ngol kala mo rewani e bi towdo o hono dandowo cenido mo Allah tellinani bakkudinobe o joomum natata muk e tawede Allah cenido o muk ko dum bindidi kaali de bi hay goto goddo wawa dandude ngati en tellinanaka hay inde wonde wotere nde podden dandirede ngati Allah ko goto woni hakkune makko e yimbe manam Yesu almasihu neddo ko kanko sakki hore makko ngam sotude yimbe fof ko dum woni ko setta nde saha tajinodo o yonti ko dum bindi cenidi di kali dandowo o hono Yesu almasihu gummido to Allah o ko kanyum woni laawol faade aljanna o jibinirako ngam nanude yimbe be aljanna o wuri ngurndam cenidam o rufi jiidam makko woni sadak bakkatuuji balde tati caggal mum o wurti hay goto yettotaako Allah so rewani e makko mbele a gongdini dum mbele a yino Yesu e hoore mum wonir laawol faade to Allah mataw eden bayi wadirti dum yeru medino wadde neddo koddo der ladde o jeya ko e lenyol ngol ganduda bornota ko cumci ko paftol tan be ndatoto o mo jogino leydi ndiyo rematno kono goddo burdo mo dole ari hepti leydi ndi o natti danje hay to remi te hay goto wallani mo belo mo hepti leydi makko sabu o alano ko rukki joomu nyalaw mo goto o felliti yaade wuro la morgo leydi to ngam nyaagaade yo mawdo leydi o wallumo sabu o nanina e wonde on ko neddo pewdo kewdo yurmende hon non o ummi o woni e yaade omo yaha ha o yetti saare nde e galle lamdo leydi o galle o non ina mawni ina yodi no feewi nde o yetti damal galle ngal o yidi nadde kanko e tuuni makko e bandu makko meru don tan alkaati goto wimbo he holito paada o jaabi o wi ko mawdo leydi o njidmi yide alkaati o wimbo mate an cikkata do ko ari ojjo te an a waawa naati do sabu ala bani kadi ka bandu meru suuto so dum ala mi watma joni e kaso he ko non basdo o rutturi kono o woppani o woni e yelade ha o dañi kalis o soodi hen chomci kiddi celti belti o loti ha o laabi o borni chomci di o fay galle lamdo to nden o yettima kadi e damal he alkaati o wimo joni a ɓornimo comci kon non ɗiɗo comci jettatako to lamɗo leydi o hay so tawino ka ñantinoɗo a natata sabu a ala yamirore nadde galle lamɗo leydi o suutu acca caggal ɗum o nimsiti o woni e wiide ko woni min de mi naji tampere nde kemmi nde fof addanta kam joɗodade e lamɗo leydi o yakare makko fof boni o naji o joɗi ɗon e dow lawol e on saha lamɗo leydi o wondude e ɓiyum afo coynimo lamɗo o wi ɓiyum ya namno ko o neɗɗo yiɗi ɓi lamɗo o tawimo omo yurmukini soppini wimo kaw ko ɗum woni holi ko jiɗɗa holi ko waɗi najirɗa ni gorko o jaabi wi min kay jinmi ko yiide lamɗo leydi o kono mi ronki ala fof nomi waɗani ɓiɗɗo gorko o wimo ko min woni ɓi mawɗo leydi o ko babam nelimi bele mi walluma reweyam ɓe njaadi haa galle lamɗo to nde ɓe jetti e alkaati kaɗanoɗo mo nadde o alkaati o hormiɓe ɓe naati dingiral galle lamɗo o ɓi lamɗo o rokki gorko o wutti joɗɗo kamɓe ɗiɗi fof ɓe naati nder galle lamorɗo he ko noon on gorko yiiri lamɗo leydi o haajuji mum fof kumti sababunde ballal ɓi lamɗo o e bawɗe mum bandiraɓe aljannane ko hono ni tan wayi wona neɗɗo fof tan natira no welira wona golle ma nanatma galle lamɗo lamɓe o hono no darul mengol hollir ɗum ni enen fof mbaɗen kono o basɗo tun wuɗo mbo ɓandu meru jinnoɗo joɗodade e lamɗo leydi o ni ko ɗum bindi ɗi kaali nde mbi enen fof mbayɗen kono wonduɓe e soɓe ni te golle men pewɗe fof nana ciccira no comcol tunwungol ni aljanna ko nokku ceniɗo te hay hunde ko tunwi natata toon gollotoɗo ko harmi wondude e fenade ne kay natata toon hay goto wawa nanudemo e on nokku ceniɗo so wona gummiɗo toon o ko on woni yeesu almasihu ɗi towɗo gummiɗo dow asman mayri no sadak ni ngam momtande en bakkatuji men caggal ɗum wurti safa dow asman nden noon holi bawɗo nadde aljanna natata toon ko yimɓe seniɓe sababude hoolare mumen e dandowo o hono yeesu almasihu e ƴiƴam ɗam rufiɗam ko ɓen tan natata aljanna ko ɗum bindi ɗi kaali nde mbi ala ko yimɓe certi yimɓe fof bakkudini te konjima teddungal allah kono allah nangiriɓe fewɓe moƴƴere mum nangiriɓe fewɓe yeesu almasihu cottuɗoɓe e bakkat o ko on allah fodani wonde sadak ngam yaafuye bakkutuji yimɓe e wonande gonɗinɓe ƴiƴam makko ɓe eɗen jaɓa seedan faagu yimɓe wadde eɗen poti jabde seedan faagu allah sabu ko ngun ɓuri sellude ngati ko ɗum ɗo woni seedan faagu allah o settananimo ɓiyiko o kala gonɗinɗo ɓi allah o heɓi ngun seedan faagu e nder ɓernde mum kala mo gonɗinani seedan faagu allah fawi ɗum fenande ɓayri jaɓani ko setti e ɓiyiko o seedan faagu ngu nani allah rokki en ngurdam haa abada te ɗam ngurdam nana e ɓiyiko o kala goɗɗo ɓiɗɗo o woodi ɗam ngurdam kala mo woodani ɓi allah o noon woodani ɗam ngurdam bindirmi on ɗum onon gonɗinɓe inde ɓi allah ɓe ko bele oɗon ganda on keɓi ngurdam haa abada ɗam an keɗiɗo hande bele a yananama a heɓi ngurdam haa abada bele aɗa yanana e wonde ma naat aljanna beltoɗa e jokkodiral allah e tawede mum haa abada bele indema windama e deftere ngurdam he bele a jaɓi moƴƴere allah nde dandowo gummiɗo to allah o addi nde miccitoɗe no moƴƴi e jangde men hande nde sabu allah yiɗi ko laɓɓinande on e nder ɓerɗe mon kala fannu yo moƴƴere allah won e mon te miccoɗon no moƴƴi e ko bindi ɗi kaali nde mbi koko yitere yiyani nofuru nanani ko ɓernde fiɓani ko ɗum tigi allah fewjani horsinɓe ɗum ɓe